yande joni wittere min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Ginnandani ko e kibaruji ɗi anda CND Ashkam won fedde leydi Niger hawjinde filla ko darto hono neɗɗa kañum e yoltude hono hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe waɗi noddangal yaade e gomnati leydi Niger gam battuɓe kalde e gomnati leydi France itta hono boɗol leydi ko watte leydi meɗen ndi enɗan caggal dukonda ɓiɓɓe leydi Niger ɗiɗo maayi e jeegom ɓiɓɓe France dukonda maayi e ndeere hippitere ko wattoenɗan kuure hadde ñeme. Nonne fawade jondu konna hande subako wonno ko baccalauréat tewto mum fuɗɗa ele kero leydi meɗen Niger fou ko watto tewtoɓe ujunaji japanɗe jeɗɗe ɗiɗo kayen goni e majjum ndenene ka en nana kañum noɗum laati e leydi ndi. Yewtere men pinnande studio kalangu haltana haala hono gollinol sukaɓe ɗum du kondan noyi ɗum woni ɗum waɗle leydi Niger talki joƴƴinaɗe ɗi kono noyi haalirdo majjum kori jagñalli e moɗon Soumane Amadou waddana o habaruji ɗi fa woɗa. Noni yerno mbirnomi ko e kibaruji ni CNDH kawon fedde leydi Niger hawjinde filla ko darto hono yoltugol hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe waɗi hono fawar joni yewtere goɗɗo asi o enda ɗum du caggal ni fawar joni leydi France didi wiide ke leydi Niger laatake leydi mboɗeri ɗum leydi kulƴinidi ɗum du kondanni fawar joni caggal hono hippitere ko tonan kuure fa himɓe ɓiɓɓe leydi Niger ɗiɗo maayi France du konda himɓe muɗum jeegom maayi nder majjum. CNDH ni wino ƴama yaade e fande gomnati France immito do haala ka e ndan gam batte Allah e fi o e ndan wona noon woni ɗum wontiri yerno fande horejo CNDH Khalid Ikri o haalir e ley ase o e ndan koɓe gaɗi hono yewtere nde.
C'est qualificatif de zone rouge.
Ko leydi Niger waɗa leydi boɗeri ɗum ndi waɗaka leydi boɗeri dow mana moɗo gum fu kaden du ɗum waɗan leydi Niger huule warede iɗum bonna du inde mayri wartede leydi Niger leydi hulƴinidi ɗum yaɓude hakke mayri noon har ko darata yaha wartaji himɓe e are mum'en sembe lumaku mayri kam fu e fina tawa himɓe mayri. Fedde CNDH fedde jinganore hakke himɓe leydi ɓeydu no miccintina gomnati leydi Faransi ko ba leyɗe keƴorɗe ko e mum'en bawa kisi fille golle hirñere ɓiɗɗam bonɗaku fa hannden kaden fedde nde no watta daane yaade e gomnati leydi Niger ƴama gomnati leydi Faransi acca ko woni no waɗa ɗum gam ɗum nafata himɓe Niger. Nde leydi Faransi salake du sey gomnati tokka laabi kanaɗi tokkede fuu gam wurtinde hakke himɓe leydi Niger
de tous les moyens légaux afin d'obtenir réparation.
Nonni ɗum woni gollal hono hooreɓe pelle jingonoɓe ɓiɓɓe leydi ele fi ko darto hono cuɓaki endan ɗum wonno koro hawrinde ko fawari jondu konda fedde leydi Niger hawjinde filla ko darto cuɓaki e leydi Niger ɓetende seni kañum e fawari jondu konda pelle jingonoje ɓiɓɓe leydi gaɗi hawterɗo endan ni gallure ñamey ase o endan ɗon endan wadde ko fawari joni hoorejo seni on enda o haali o holli o wi neɗɗo fo yoppirta gadɗo filla ko darto sigillaji ko no waɗe kañum e cuɓaki enda sewarowi nani ko fawari joni kondani kanko maître Issaka Souna o haali wakkati muɗum bandemi Michel Dedji hoƴi haala ka waddanimi.
Les organisations de la société civile comme vous le
duro pelle jinganoje himbe leydi no godi nafakkaji mawdi di gaddana seni fedde leydi mawni hawjine fille cuɓakiji har ko darata golle fedde di pelle deedu no don no tittinkino ko watta cuɓakiji din gadoro no haniri pelle de fa handen no pindina ko e himbe ko watta be nati cuɓakiji din kaden du nyande cuɓakiji din gadete jama are wurto yaha woto har ko darata fa hande rafike jara hakkilo fukkingo pelle de no pirta ko e himbe ko watta jonde jam heɓo ɗo nder leydi meɗen. Denne pelle ɗe e seni no kani noon kawra golle ko watta cuɓakiji ɗin gaɗire no haniri fuu foɗu foɗu fuu to heɓo nder gaɗol majji.
Yerno mbirnon ele koye kibaruji ni har filla ko dartewto baccalauréat ko duminaɗe nogay fuɗɗama ele kero leydi men Niger fu hande nde enda ko wattude konon tewtoɓe ujunaji capanɗe jeɗɗo e goho e keme jeenayi capanɗe jeenayi ka e wona tewta ɗum ɗum dunde darama e nder mabɓe capanɗe tati e jeenayi ɓe fo rewɓe noon endan nokkuji hemre e capanɗe joyyi wonto konnan to fawar jondu konnan tewtogol endan watta e leydi Niger fou ɗo endan galluñimeni hooreɓe hono ƴeewɓe filla majjum ɗum woni jandeji mawɗi ka e won ko ardi mabɓe tuggol majjum ɗum waɗa kanade konnan lycée e collège mo mariama ɗo endan galluñimen caggal mum du konnan min anna on wiide keɓol baccalauréat o endan du kan hokkata joomum yaara jande mum yesso elele kulliji mawɗi e nder leydi Niger e duniyaru fou. Nonni fa hannden ni har filla hono baccalauréat o endan ni waddi ko fawar joni to enen d'accord région mo maradi won ko tawa ton enen ko watto ke be jeno e sappo e nayo kay gonnon pilo baccalauréat hitane hikande enen hon der mabbe tawa wobbe latibe kay do inde ko e mon ni gonno tefa wakkat mo kalto enen nokkuidi du konna won ko tewtorndi watte ton enen d'accord waddi ko fawar joni bandi min mbiyeten Adamu Umaru o yehi to endo fodidro e wakkati pudda majjum o yewtidi e hore be endan nan ko faware jontu kondani hore jo goto Ibrahim Sanusi halanim do fi o enda
voilà a infa
hande Allah hewtini on wakkati mo kedino don wakkati teful bak titana hikkaden etol ande modon kan gaden te don der teful bak gul do ko jangino don kan yamete don midan andi du fu no hitana hikkade jande mum wadiri neddo du de wari tewteru fu no watti tammude hebude denne mido watta dane yade he modon pukkino hakkiloji modon jangon jangito don yamde den fadde modon jabaade Allah hukusa
je souhaite beaucoup de bons résultats
ni ndenene kam nando kanyum wono secrétaire général mo préfecture d'accord ardido hono fawar joni fuddan tewtol bak ton endam non ar filakol ndarto fa hande ni himbe latinobe ka en woni ko han tawe jeewi baccalauréat o endan gado mudum fa edo timoy be biina be natane e gollangal kanon woni be bi jongobe acciti be nata e gollangal endan dun du kono ko waddi dum woni be bi narral wadi hakkune mabbe e fa hande horebe latibe jamino dum yobabe ciede ko heddino bak ko rawane ko yobaka dubinade sappo e jena o endan yarno fawar jondu kono Yahya Idi Suleimana kawon délégué moddinobe jeewobe fille bak o endan o holli o wi ilu alkamiso endan woni ko jobbongol endan fuddama e woni e hore majjum ko nanani ko o halni Mokhtar Hamadou Bandimi ko yeto makko.
C'était à moins de 48 heures de la tenue des examens qu'ils ont dit.
Balle didi fadde tewtoru bak du fudda min bi'a ko be kebi ciede sedda ko hokka himbe ko horowi dum yaado yeso be tefan dum min yami min kalane foti non be jidi hukkude himbe der ko be kebi dum amma DG on salake halande min bandirabe amin gom bi'i foti ko hen non fu ko hokkete ka en jaba den gada mum de miden gidi sey min jara yeso duro amin gon ko be bi'i nidu bani ko minen ardi duro gon wala ko min giya ko jobdi din fudda di fuddira ka al hali lobbogon gam waday ba himbe woronja jobaabe gada julle jumba kandu waday himbe jeenayo kibube ciede mu milioji joddi be gaddi din doodi kaadi
9 camarades qui sont dans les listes qui ont réellement pris l'argent encore été terminé
noni to endan di fadu konna hon himbe sappo e go diwtanobe kay won ko yita wartira hono fello bibbe bombe du konna heewmu en won ko heba mbara dun du wadaina ni e orgal ko sogeji hono leede kawtude on dande worre watto en der region mo difarto ete alla nenne ne kay du konna dun won ko be kali e le sapo e jeleur udubnade nogay sogeji Cameroun Tchad Niger kanyen Niger kay won ko wadi orgal gal don ko hebo njama ko e woni o endan yerno andinor de faminiri biete do hono Siddiku Abba lati do goto e hokkobe habaruji bindo no andudo sandu kono no kuyde enda o halani bandi min tarno fuda Ahmed no wadi ko be kebirni enda woni kambe sogeji.
L'action de cette force qui vient d'être couronnée par ce succès
tintinkina ko hebube yaadu yeso be hawtude daane mabbe e sigilaaji mabbe mojjina di kondita kan woni dalila majjum dun jewtino du ko himbe gidi fodde e ko nafa leedi miden miccito ko orgal sogeji leedi Tchad gadunu ton daane weenu Tchad min fudu min beltorake dum amma golle de be gadi de bani ko de gada himbe du bawa boyude der barke majje gan de kiriraka fu no wodir sanne handen ni orgal sogeji cingangal gal sigilirama fondita no wodiri yaadu yeso du lobburu heboto miden mila du fa handen ko hebude mosola golle hirnyere biddam bonda ku der cakantarare aminde irsigila ku lobbu gu orgal sogeji di cigilira wawan tabbintini dum yaadu yeso himbe du hebo
a côté de la solution du développement
nani ono batu goddo watte sappo e jeneleru dubinade nogay ko darto himbe faabatoob ndaro faabede e der duniyaru nenne fadde majji yottade waddi ko fawar joni gollo do filla faabaaje on endani be bi golla ngam ngada endan e sador majji ko ta e mudu e kulle ko tabano sawi e warde ko na faane na wallaaji ko na do endan fu kulle no latide waddi sador ma sanne Abdul Haruna o wona le ONG witen do e no faande Save the Children do endan nyame nani ko haalani bandimi Olivier Choko.
Le plus difficile actuellement
ko moditi du dekanjo on an ko darta kam min gado eto golle o ya warta nimbe buytiraado dum kam woni min gala lawol fanon fu e yaade der no kuje godde yidede bibbe wuro habde tayka ki lobbi kambe eto sigila lobbo fi corona virus on hunde non ko andana der adunaaru ndu fu o waddi basi mawdo har leede adunaaru dum fu min gadi eto golle hewbe kolimin ko fi on waddi sadorma har ko darta keba walla mu'en gurdam fuɗi sukaɓe ummatore ɓe gala lawol yaade nder nokkuje goɗɗe to fijoji watte hana ko nde muɗum
nonne ar filla coronavirus o endani ministére hawjide cellal wurtini andinore go enda keñande en ɓe mbi himɓe sappo ena ƴeewama goto tawdama e ñawgu enda jonno sen hisama na walla ka ko ɓangi wara jo illu sappo e jeena lewru mars warde joni ni ɓe mbi himɓe ko watta ujunere e hembre e capanɗe jeego e jeɗɗo ka en tawɗa ñaw coronavirus ende leydi men Niger ɗo enda nonno dukonan ni ɓe mbi hondo himɓe ujunere sappo e goho e kemi joyi e capantato e joyo ka en wonko ƴeewa nonno dukonan ni fa warde joni ko watta capanɗe jeego e jeenayo ka en goni ko ñawgu wari himɓe fa ande ujune e capanɗe jeɗɗe jeetato ka en wonko daɗi eno hooti wuroji muɗum en wakkati mo kalte o dukonan noga e wonno sawro yerno andinore nde famminiri
banniraawo en ko heɓuma mi yiiye ɗon tan miilo
ananaali habaru on naatoye ɗum no
iri habaru oyano
ñawgu ngu woni wora himɓe dalleɗi yaasi fuu ngu yettoyke daggari mai
ha yiiye ɗon haal dow coronavirus no
ey mana
minen maagu yettike ɗo to amen amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu
aha hokkam ɓeydaare dow majjum
lokotorooɓe jomɓe annal kokki shawara dow maggu neɗɗo loota juuɗe muɗum e makkataare faɗe laaɓa ne o deno ɗirlanaano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mum ɗon ma loota juuɗe maɗa faɗe laaɓa de a golliri tekker no kibinaane nder buuri loota juuɗe maɗa kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte metar goto hakkunde moɗum e neɗɗo ɗale memude bisaji de ɗum wartike dole memum bisaji ɗin looton juuɗe moɗon boƴƴine ñandu moɗon fako ñaama loote yeyre moɗon to joɗoto ɗum ɗale natugo nder jama'aare ustire dille dille
aa to noy o anta kogal ɓiyan kena
banniraawo miila e cellal ɓandu maɗa imma cellal ɓalli leñol maɗa
e gonga ma jam ɓonna am ɓuri komay mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗa mi yaha mi mbatana bannira e amma
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger
noon ni wontere haɗa yewtere men pendinoldu en kaltana haala hono fawar joni yagali wayi kañum e fawar joni tukonna ni hono birdiji na mbiyen ɗum mardiji bonɗi ko sukaɓe gaɗante e nder duniyaru ɗatol hemre capanɗe jeetati ɗiɗi ko hooƴa to ene genéve kañum woni ko tabintini wiide keɗum haɗama leyɗe kewɗe dukonnan no tawa leydi men Niger yarde ke dow laabi ɗin endan ɗumen woni nennene kay dukonnan golleji bonɗi kañum e fawar joni dukonnan hono mardiji bonɗi ko sukaɓe gaɗante kañum wonno hono ko fande mbiyeteɗo Mamadou Moussa latiɗo kañum enda woni fa handende hoorejo fedde darnide gan durdugol e golleji yagali way sukaɓe ko waɗante ɗum enda wiyetene alten haalani bandimi Balkissa Hamidou kañum laati yewtere min pinɗon hande
ɗume woni ma ana mardiji sukaɓe bonɗi
nder golleji bonɗi ɗi sukaɓe fotorɓe ɓuri wattede nder mum ƴamɗe nayyi kalaɗe nder degugol junggo hemre e capanɗe jeetati e ɗiɗi do haɗugol gollinde sukaɓe golleji ɗi mbawi titta ko tabintina nder hitande duuɓi ujunere e teme jeena e capanɗe jeena e jeenayyi fedde leyɗe duniyar hawjinde golle genéve no woodi filla mardi bonɗi gattol sukaɓe fotorɓe nder gaɗol jeenu na gaɗol silmaji ko jeenu tawa ley mum kamɓe gattor mabɓe nder golleji bittinol kulle ko laamu ha golleji ɗin ɗon fuu no wawi waddude saɗorma hara cellal ɓandu ndenagu ma hakkillo suka no woodi ko hana golle bonɗe ko suka wattete nder mum ndeni wonana no walla saaroɓe muɗum no heɓa ceede seɗɗa ɗum ɗon no famtini ɗum ɗon limta kena nder dekkugol junngo leyɗe duniyaru hemre e capanɗe jeetati e ɗiɗi
gollinol e mardiji bonɗi ɗiye woodi ɗo Niger
ɓurɗi bonde ko sukaɓe gattete lemu ɗo nder Niger fii gollinol sukaɓe fotorɓe ley gayɗe to kanŋe wasete toɓe gattete unude kaƴe baseteɗe ɗe kanŋe ittete nder mum ɗen hedde to hirsirde ɗon dow wakkati moɓe jarte ɓe golline on do hana ɓe jaare le wakkati on gan ton yiite dabbaji no kirsa ƴiƴam no wecciti nokku fuu iɓe gatte du e piiɗe bara ko leydi Niger haɗi
Niger ɗo no woodi talki ƴeewoji fii mardiji bonɗi ɗi sukaaɓe
no woodi talki sariya ɗiɗi talkuru fii gollal suudu assemblée tabintini no woodi talkuru sariya laatindu nder mum haala bonki ko watte yaade e sukaaɓe no woodi laawa lawol laamungol gomnati do fii mardi bondi ngol tabintina kenana hakkunde duuɓi ujunaji ɗiɗi e tati warde duuɓi ujunaji ɗiɗi e joyi. Ngol lawol du haɗi sukaɓe ngatte e fii mardi bondi. Hunde fuu ko laati bittinol gineji bonɗi noon ko wala e lawol laabi laamu kadi golleji ɗin jukkoji du nimɓe wattoɓe sukaɓe ɓen e golle ɗen.
Et de donc après me fulfultili assalamu alaykum balanta jamwali.